records.
Oh no no, no no no.
Biga. Usini eleleze. Bas ni eleze.
Yeah.
Nelekeze unachotaka nini mpaka dele ni kubembeleze. Usini eleleze. Bas ni eleze. Nelekeze unachotaka nini mpaka dele ni kubembeleze. Afuli love paka mami daddy no. Tantizo na nipeleka mwendo kasi no. Ijo kishepu kama umefunga bambino. Shante sasa na paka natoka mbino. Kama unitaki just tell me. Don't follow me. Don't follow me. Just tell me. Hey. Just tell me, don't follow me, don't follow me, just tell me, yeah. Just look like a cardboard, cardboard,
no shit.
Nataka cardboard, cardboard,
no shit.
Just look like a cardboard, cardboard,
no shit.
Nataka cardboard, cardboard. Nasema kwa biz wonekani paka unanyima usingizi. I feel biz atuwezo yeti paka ni kukimbizi. Eti unasema kwa biz wonekani paka unanyima usingizi. I feel these atuwezo yeti paka ni kukimbizi. I fully love paka mami daddy no. Tatiso na nipeleka mwendo kasi no. Ichu kishepu kama umefunga bambi no. Shante sasa na paka natoka mbi no. Come on itaki just tell me. Don't call me. Don't follow me. Just tell me. Hey. Just tell me. Don't call me. Don't follow me. Just tell me. Yeah. Just look like a cardboard. Cardboard.
No shit.
Nataka cardboard. Cardboard.
No shit.
Just look like a cardboard. Cardboard.
No shit.
Nataka cardboard. Cardboard.
I'm ready now.
I'm ready now.
Kupunguza shari.
I'm ready now.
Sina jua
ni kwa ninja
kali.
I'm ready now.
Tulipotoka mbali kwa
sina kata
mbali kata ni
atari. I'm ready now.
Basi punguza shari. Sina jua ni kwa ninja kali.
I'm ready now.
Tulipotoka mbali sina kata
mbali kata
ni atari.
Just look like a cardboard. Cardboard. Nataka cardboard. Cardboard. Just look like a cardboard. Cardboard, nataka cardboard, cardboard.
No, nataka cardboard.